Mfanekiso wamashumi asibhozo ananye. UYesu uqhubele phambili ukubafundisa abafundi bakhe besendleleni esinga eJerusalem. Ubenzele umzekeliso ukubakhuthaza ukuba bahlale bethandaza bengatyhafi, wathi, kwakukho umgwebi owayengamoyiki uThixo engahloneli mntu. Ngenye imini umhlolokazi oluhlwempu, umfazi ofelwe ngumyeni wakhe, uze kulo mgwebi, wathi, ndikhulule kumangaleli wam. Kuqala umgwebi akasihoyanga esi sicelo, kodwa umhlolokazi unyamezele emana ecela, deke umgwebi wathi, nakuba ndingamoyiki uThixo, ndingahloneli namntu noko, ngenxa yokuba lo mhlolokazi endikhathaza ndomgwebela ndimkhulule. UYesu uthe uThixo akafani nalo mgwebi ungenabulungisa. UThixo uyathanda ukuba simthandaze, efuna ukuyiphendula imithandazo yethu. Uya kusoloko ebancedisa abantwana bakhe, yaye akhawuleze ukwenje njalo. Akayi kubayeka balinde.